Zwap.com.
Rest in peace, baby. Kuzikana Hata kisema menipa juju sawa Kwa penzi lako hata kitubu sawa Hata kisema menipa juju sawa Sina la kusema mi nishanogewa
I like your body name, Kumi.